This is the African Music Mix on the Voice of America.
From Toronto, shake it, yeah, nothing like it. This time that you're feeling, you know, begins to. But the one shall I go change you things to. Hey, hey, I've been over changing the one. Change is always constant. But I change your style and change your pattern. See, if I may, never let me hear. Something wants to happen, oh, and it's something I cannot tell you. I never know anyone touch them, one do them, one follow them. To be sporting, to be giving other people what they want to. Cause I know you know, so this is the life show for show. You don't be any, many, many more. From Ghana or from Toronto, shake it, yeah. Nothing like it, go. This jam that you're feeling, you know, be being so. Cause for the one can never change the thing.
Smile to your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
Oh, Now, for me, 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 more of the music you want to hear from your favorite artists more often right here on VOA. Tell your friends about VOA Africa music, sports and news.
Mane nasema wote,
wote kimya.
Kayo nena hapa yatambusa mwenye kima.
Hapo,
hapo ripo. Kama wependa pepo, kwa nini wogope kifo? Unachekesha. Aliparwa, unafikiri mbinguni utakwenda kwa moto kae.
Amota pata zali kama Yesu alivyopa.
Acha kujidanganya, kwa Mungu si kwa mzungu. Unapokwenda kwa pipa kibidi kwa njia za panya. Haiwezekani,
hasa
bila ya imani. Unaelipiza baya kwa jema,
wewe ni shetani.
Haufai kanisani, haufai msikitini. Na utufai kwenye fani, tekea utapotea.
Aliwaza lumjinga ndilo litalo mtokea.
Hindo Darubin,
Darubin.
Wasani mweke akilini, asa kwa mtu makini. Makini kusani, ila kama mtali,
no setu pakapuni.
Watakokota chini, unafanya mziki bongo na eti kama mamtoni.
Ya nini?
Bora kuimba katuni, lugangeni za nini kwenye mziki wa nyumbani.
Wakati bongo flavor inapeta zaidi uswairini.
Nina cheka sana, hey. Kuna vitu vya kuimba venye mana kila kona.
Sasa,
inakwa vipu nataja taja majina. Tu nyimbo nzima tena,
kwa mistari sona vina.
Nambari kwa darubini kali. Ndo mana mziki wangu naegemea kwenye ukweli. Kwa mfano,
labda ungewa kwa mfano kabla jashusha kibano.
Nasema rap ni ukweli mtupu. Rap kiasili, rap si kimba uongo.
Kama siasa za bongo,
useme kwenu mnapenzu wakati juma la udongo. Kwa mdogo acha upambe, unapopere kwa tu na kwenda kamali ngombe.
Simamo tupe ujumbe,
kama wezi ujamaze. Nasema mara mwisho,
so lazima wote tuime.
Watu wanataka ujumbe, so majigambo tu.
Nasifu ngono na pombe.
Umbafu amna Sonia, yeah. Kwenye zama za ukimu,
kwenyechi
masikini ya pili kutoka chini. Afande na shanga,
hata Mungu anakata.
Kwa msanii wa nchi hii kuima nyimbo za furaha kila saa.
Wakati uko vijijini watu wanakufa kwa njaa.
Haipendezi kutojali mwenzako ti kwa ajili ya mavazi.
Haipendezi
ama kujiona bora ti kwa ajili ya makazi.
Haipendezi
kuna tofauti gani kata Temeke na Mbezi au labo Kishimbezi utakapokufa hauozi.
Kwa shangaa
eti majani vipi, kwanza stopisha biti. Nimuulize kijana alicho kipatani kipi.
Aliponyosha miguu wakati blanketi ni fupi. Alingatwa na mbu kwenye visigino huyo. Mimi ni msani, mimi ni msani. Kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali. Kwa darubini kali, kwa darubini kali. Mimi ni msani, mimi ni msani. Kio cha jamii, kio cha jamii.
Na bado tu mwaka huu haki ya nani. Mamruki kwenye gemu mtatokata kamsitake.
Mahindo manake
mwanamke kama tak basi mwache ende zake.
Usimbake
kulazimisha penzi ni atari sawa na kulazimisha fani.
Kisha unaleta utani
mpumbavu. Hilo ni kosa kama padi kubaka mumine.
Au kama ticha mkuku mbaka dento ofisini.
Utafungwa
alabuni utanyongwa.
Kwa mdogo ndani ya shamba la miwa hawezi ukavuna miogo.
Kuna tofauti kubwa kati ya wivu na usongo.
Sahau superstar,
superstar.
Kujifanya msani nda na jumba la sana.
Wasani tunashanga,
unashuka si tunapa.
Unainuka si tunaka.
Kipotea
kwetu fla,
adui
mwombe nja.
Tanyosha mikono juu
hata kama likuwa shujaa. Mimi ni msani, mimi ni msani. Kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali. Kwa darubini kali, kwa darubini kali. Mimi ni msani, mimi ni msani. Kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali.
Sele, haha, mtazamo ni ule ule. Toka bongo rekodi. Ya, kama Dr. Gaure. Nice, Sara Tele. Ya, bongo rekodi. Bongo rekodi. vesele na majani kiwele Zama ule ule Ya darubini kali
The best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
That's your African boy. Pretty brown eyes is what it is.
Hello, how you doing? Is it crazy I had a dream about you? Me and you getting money like Africans do. Is it crazy I had a dream about you? Me and you getting freaking like we're supposed to. No more tika anga, mama. Gonna leave me in your nasima. Please don't feel my number, mama. Cause I'm loba, 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 loba. Is it crazy when it's all brand new? We from the phone like super glue. If anything I say ain't true, please hang up. Can I come for you? Where you at? Can I come see you? Can I come for you? Where you at? Can I come see you? No, come by, mama. Come by, oh.
Want us to sound different, and when you do, they don't listen. But this one give me attention, so I'm giving her my best. She did my affection.
Your body bad and you kiss me good, yeah you do. Girl, my lips gonna let it loose. Baby, hear me give you a few shots.
Girl, you know your body bad, and you know that. If me say don't wanna rush, don't copy that. Your pretty smile make me wanna take the time to make you smile, baby, best out.
Is it crazy when it's all brand new? We on that phone like super glue. If anything I say ain't true, please hang up. Can I come for you? Where you at? Can I come see you? Can I come for you? Where you at? Can I come see you? No more to come by, mama. No more to come by, oh.
Mama, Jump! The music, all the music, non-stop on the African Music Mix.
Nitaweza kuishi bila wewe ukinia tukienda zako penzi wewe kama ni ukweli yale nasikia kwa matirani na kwa muta kuja kwenda zako uliniahidi takuwa tukijadiliana kwa maswali yangeleta utata. Kwa nini kando kando unanificha yanayokuudhi lakini unayateta kwa marafiki ukinia tamu nitalia ukianaza kwa tabaki naumia kama ungelijua huwa kanila kukupoteza ndio nasema baby.
Karibuni we unaowatena na kwamba ni yaze kujipanga
si ukweli nimekata
itahadari kubwa kwangu na unanitisha sijue nimekosea wapi uliniahidi kama kila jambo lote la nyumbani ni muhimu kuliweka wazi.
The African Music Mix on The Voice of America.
with your favorite music. This is the African Music Mix on VOA.
Quata fionse if I live wire. Pasta yakwe, no two quit to pass into if a filet, don't say banya.
Don't you put in my feet to feel more. You can't believe she loves.
Jeche, Pamuchele, Nimish, Masambane, Putaking, Kurolesha chave mumira mwisho watatikane kupauda mure kitakoti bana kai washale mpindi no no wewe wala tatikane kusangwa no handbag wavikamo wewe ni ba maskala washala pechave mpindi no no wewe ule tatikane bediki wa maniki wa nemiromo wa kulependa wewe bantu nkito wewe na kadia yo yaboneka koti attraction wasenda mu bakulu wewe uku mfacha abe ama wilo ya niwebo la ya lagi jalila hii machero kaipitiloku umwishu wakuntangire weo jaunga uvompia kule uvompia wakulukunguwe uvule kitana mmarubo mula nguwa kule kitaidu mshemu ulishani wevo sendeni nchito yu mwasendele mwevo nangu kupanga maafu mwevo kaya pangeni chave ya ikono kule kita combination ine bakalapa mwevo muliki ndike mwevo tuwa papati mulishani realize you are dreams and you are future. Mulekitene kuposinga mu street nga mwapita abani kebo nseka batyati
tenda lama abalumendo bambi investment ni mumilando no amo investment ya kupano bali wenda bale upa kutewenda lama abalumendo bambi investment ni mumilando no amo investment ya kupano bali wenda bale upa
namwe wote kwa kwebati turukushuta chabe abani kemwe mwebo kalamba muri file mwali chindika chana sikwebo kwemba tukufiwa mwebo ni passport kule fire nevani kemwe mure kita deep driving yanke cheshi non ama tine just abakwate pone bantu abakwire bale kula nabo maona ula kalenta mbi mwebo ne mashemu mwebo tamukwete muri shani bale kini abani ke bayikulire bakonkanye pone makali ya just because muri kwete hat pocket mwebo just not mean kweba mwinga shitane mwebo abani Barikeni barikulire mwebo attraction muri kwese konkanye nine ma business yenu ayikono kule kita attract utwanike mwebo muri kutona wila few muri shani mwebo chungurukeni kia besiri 60 degrees muri shop no mwana disanga bwino bwino kweba wewe mufire mwabomba ne kubomba ne kuri tunga bwino de kwebo kweba just because maturity fits on ishumwebo makule kito musaluda wa musangulu ikindike ni mwe
Le pagatika wa kalamba na wana Pecho no mchishi uchepe Le pagatika wa kalamba na wana Mwase no wanda uwa kwefiani Yo mwana lala na kwe Ukwa vula lenso ni mayo kwena mule tuse Wanya pintu mchita Ukwa vula lenso ni kwena mayo mule tuse Wanya pintu mchita
Kote mwenda lama Avalumendo mambi investi
aboard for a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
I've been in the car. I've been in the car.